ZWAP.com.
Boy.
Yo, boy.
Welcome to the Fudge Pun. I go by the name of D.
Wajabweni na kufaka kuwa Suzi bawai ni na kufaka kuwa Ufunsa wayu nambo sala Kene kama tinki sana Kwa ipa kene kama kui sana Kikama nyinyi sana Ulina kata
Kikaja kene kama tinki sana Kwa ipa kene kama kui sana Kene kama ninyanyisa
Ulina kata
Jita invite humo wandine ni gula One bottle wakole wakudari Wati naleka kukufuna System koso molela na makere Suchi njelo sunambele Kolewa umaulula masikiri
Kole wakudala batu kalefuna kuma Suma boza chenji tika kutuma Wada bati naleko tuma
Kene kama tinki sana Kwa ipa kene kama kui sana Kikama nyinyi sana
Ulina kata
Kikaja kene kama tinki sana Kwa ipa kene kama kui sana Ine kama ninyanyisa
Ulina kata
These days you don't call me You don't text me So I'm just trying to find out what I did I still love you At least just tell me what I did to you
Let's go Vopuero ni wananga ulipa mapizi Kafuno laba kwa uvipanga mapizi Yose nipela mumakisi Ulina
kata
Foni chekinira foni nikagona Kave usakira ve ufunoona Usakarira wandenda Ulina
kata
Gero wanga na mwamuna besti 01 wakuchita texti Suzi mavene ya mafuna
Ulina kata
Thank you for a day to bela na muzaka Na iwa mwushe kuchira iwe muzaka Vazaka wapoka hawa
Ulina kata Tomusango
kamele kata Kekaja kene kama tinki sana Kwa ipa kene kama kui sana Kekama nyanyi sana
Ulina kata Tomusango kamele
kata Kekaja kene kama tinki sana Kwa ipa kene kama kui sana Kene kama ninyanyisa
Ulina kata
Wambufuna gelo yanga Wakungola popweza sufuno yanga Iwe madha
Ulina kata Tomusango kamele kata
Ukatuma folio za ni mapresha Bantuva soile